Westhitmusic.com.
I'm a piano king. Boy, Joe. Nikana kwe. Mwanake yo usaya. Nikalile kale. Kumuele tayo. Mwanaka. Uli musi uakimulikani. Nona wapalela kutwa.
Thank you.